CKMusicPromos.com.
Come shadi bina inte
Ice Boss.
Geto sere boom dala
Kumkaka
Sala.
Get tok chano iwe. Chopper.
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 Kandari, praise in tone.
Geto sere buni number one. What is it? Diba mulu komi topu man.
Sala.
Banji ta baji manga tishone na sangu ka baji man. Tukino mukaka. Yon sen sangu. Ine lali shupa ve pagu tin sangu. Pagu mune kira beta pari kofi kangwe. Andwe. Paga fien bandi. Ine so chabe shapsana na bandu. Gana abubu anje de la kuntambo. Ine puma in shapsana na lusambo. Elanjong genjo bali kusabantambo. Nari kaba kuishi daba masuti galambo. Yobola komi ne posa ya lava ni ambo. Ambu ka kembo ndole pumi kango. Shwe mi sangu.
Blend my seat, Monga si kwa tafweni devil. Blend my seat.
She feel it winner.
Hii anga siwe maloti yonge na ika mpira.
Kuma kumkaka supu meleki juice.
Kumkaka
kumkaka supu meleki kumkaka.
Elaka judi wae tembala ganjangwa.
Kuma kumkaka kwe.
Hela mwache lo mazanga ni kuka. Business party na wandi ni kuka. Mazeto na machika la kunoka kuka. Kuiche mafele beta walifuka. Na ngumili sate mwose konkeni. Nikuibele mwose akonkeni. Hava bia na wakokeni. Notuwaiche na wakokeni.
Olani muzinyonka wakulu na wafana. Kai izibika ambe daddy wa mukaka. Nizambaye ni pasa noti masoka. Power pass at chita kumasuka. Mama lika, come to my left mzamwa. Then to my light nifuna bachikwama. Awo ni my best friend, awo ni wanzanga. Jie wanga ziwe light is kori yanga. Kakusenda kuchira tukae poku show. Kata mega lifestyle ndio samulo. No one dana stress isha ishi wako.
Bakuchuka, kuchuka, kuchuka, kuchuka,
kuchuka, kuchuka.
Kumkaka.
She feel it winner.
Hii anga siwe maloti yonge na ika mpira.
Kuma kumkaka supu meleki juice.
Kumkaka
kumkaka supu meleki kumkaka.
Elaka judi wae tembala ganjangwa.
Kuma kumkaka kwe mkaka kwe.
Tinkwela merikisi.
Sana
wei. Chalite mkudiamo chaba wakatini mwela. Chigelo cha chivele chivagai ncha chikwela. Usalenga chikukwela. Usalenga chikukwele. Chikudamlo chikumele. Unga imbele iwe boy ai. Unga imbele iwe boy ai.
Niza cha do die ninge na moshe walai. Ponchitenga ichi na chipangila maplai. Na chipweza chepa blai. Uchitenga nipo peko ni na peza ni chigai. China nikolo lesha yonze imwe chema ai. Janki chentele chenzi chatai. Chenzo zipanga monga muzimai. Chenzo zipanga monga muzimai.
Muzimai.
Purchase your track today.
Ha. Kutuala wanabani kwa sabu wanabena panchi.
Fpanga.
Number one bani soti. Ela bosku kapachi.
Kukafaya.
Na bayo kakuchi. Wakubwa wakubwa kekeli kuchi. Uwubi sana na komanda finko.
Nakumone.
Masha balala.
I see you my nigga.
Bagaveli nakumone. Tenko. Na Ben Blazer. Ha. Na the box kapachi. Ha. Banshi chako. Na polisi zamani. Suspect. Bakuchuku.
Toma chapazi.
Bamoni pamona bachiwiri. Ha. Na wisdom says. Na get 2000. Wasangwa nabo.
Na bambi na bambi ya po. Hey, ala na kumona. Iti chena kushana. Geto kuchane iwe. Iti chena kushana. Kwirevyo kushana. Kwirevyo kushana. Kwirevyo kushana.
Exclusive from CKMusicPromos.com.